Foreign man, ebony and beer, now who is that? Foreign man. Foreign man. No,
I'm going to cry. I'm just kidding. I'm
crying. I'm not
crying.
I'm not crying.
Sahi kwanza ndio nilikuwa nataka kupiga simu lori ya kwanza ya mawe kuja.
Ndio.
Yes.
Piga nione.
In fact, nangoja tu niweke bamba mbao hapa. nikishaweka bamba mbao hapa napiga simu hiyo lori inakuja.
Ndio. Yes. Niende nikavie majirani nyumba yetu ya self container inajengwa. Wewe.